obutono obubera okola wamu omutima gubera gutengeja mazimu libero zisengo ndesobo mumbere mbuga ndikulopa
wekuba mumpango osula mulavu gwakwatayo kuba kati bice ebyokulowoozako bwijiro
ngumira ku kimu nti woli ebirala eri nga oli obaibi leka batulange ku bipande nkwa bubera z'omukwano era batondebwa babe bombi bombi leka batulange ku bipande mutwera z'omukwano era twatondebwa tube fembi fembi obutwabo bokola obutegeza kinene nnyo ni mumativu kweyongeza yongeza laba kwe bunkoze kyekyo obuwumi bwoliko obuvuganya kikajo laavu yenkoze fujo etadde mu mbeera zikola katijo ku lulo gwe kantule fume nkujjuliro lye omwagalwa tuteese tutambule batulange ku bipande nkwa bubera z'omukwano era batondebwa babe bombi bombi leka batulange ku bipande mutwera z'omukwano era twatondebwa tube fembi fembi obuntu obutono obubera okola wamu omutima gubera gutengeja mazimu libero zisengo ndesobo mumbere
kuba mupango osule mulavu gwakwatayo kuba kati bice ebyokulowoozako bwijiro
ngumira ku kimu nti woli ebirala eri nga oli obaibi leka batulange ku bipande nkwa bubera z'omukwano era batondebwa babe bombi bombi leka batulange ku bipande mutwera z'omukwano era twatondebwa twatondebwa.